awesome. Hey, 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 awesome. Hey, yeah, I'm cool. Easy, asan me banana. Aye, hey, hey, yo, niti batin, 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 batin. Aye, wanna man, hey.
I suka wanna man, aye, what, hey,
aye, batin,
hey.
Batini,
batini bona man.
Hey, wanna man.
Hey, ayo what? Hey,
ngapha ukwazi ukubaleka baba.
Hey,
ay, ay. Ay suka mani, hey. Yo.
Ayo what?
Yey. Yo, yey. Asabe. Hey, wanna man. Hey. Yo,
hey.
Yey. Batini,
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 batini, batini,
batini,
batini, batini. Ay wanna man.
Hey.
Batini, batini,
batini,
batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini,
batini,
batini, batini,
batini,
batini, batini,
batini,
batini, batini,
batini,
batini, batini, batini,
batini,
batini,
Malini
taxi yala, Malini taxi yala, Malini taxi yala, Malini taxi yala, Malini taxi yala, Malini taxi yala, Malini taxi yala,
Asabe bona,
yo, batini, 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 batini,
ayi
wona man, nyabuza batini, batini. Batini, batini, batini.
Siyalana 812 fan izongihlisa Alex na John Pan ange mind nga walk ange shoot get fun njengegati gati ngana elanga ngono sale wena uyasimoshela ngono sale wena uyasijikela ngono sale wena uyasimoshela ngithi ngono sale wena uyasijikela siyalana 812 fan izongihlisa Alex na John Pan ange mind nga walk ange shoot get fun njengegati gati ngana elanga ngono sale wena uyasimoshela ngono sale wena uyasijikela. Ngono sale wena uyasimoshela ngithi ngono sale wena uyasijikela.
Kona wena uvele nje utheleke suzositshela ke ukuthi sihamba kanjani ngoba wena usho ukuthi imali taxi awungibikeleli ngicela uhambele kuyo umunye
dako.
Sorry buti ya mina ngimeng patala nge 50 rand ngazi mina buti sel chel chel 20 liter rane ngicela unginikele patala nge 50 rand ngazi
mina ngeli chel chel.
Batini, batini, batini,
batini,
batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini, batini
malini taxi yala,
yala.
I malini taxi yala,
yala.
Malini taxi yala,
I wanna man.
Malini taxi yala,
I wanna man.
Malini taxi yala,
I yala.
Malini taxi yala,
I yala.
Malini taxi yala,
asabo.
Malini taxi yala,
yala.
Malini taxi yala,
yala.
Malini taxi yala,
ay.
Malini taxi yala,
ay.
Malini taxi yala,
yeah.
Malini taxi yala,
asabe.
Malini taxi yala,
asabe, bona.